kashuriki ya mungu na munyaga noje murunda na jihara habenda mfurazi buronde kukundani nyamba murochiga kurandhanu mwami mojisaka habenda batusi munyaga dekanu mutusi wibu singa umuka mamana wanyauza hora jitende jetokoro kamange kibiende getoza hora numugore wenyiraga komo nyama kumari mwene nyina mberu tichu mugambi kahore horu tumba inganize deka sumuanzu za kwanga kukongwa rakangwa nurwanda kanda za kurekize umubire kahure sabazungu barangana mureke sirikara rakanyagwa mugerageze uko bibi mureke dusobanura indomero dukirike mu mikono kukongwa abazungu baratangira shenge baratangira kuza bapanga harabika bacurika amavomo kwa rujigo bacurika indarani na rwebeha bacurika imisizi rw'inkwavu kashurike no kukanyaru.